Ayayayaya, baba, baba.
Ati chishapi chaka palocho.
Owai, onusie mgole kituwa surum kago uwezi.
Iyo, iyo, atola baba, deshitari yomu ujo.
Jangola be.
Chichi jompichire no mnyo.
Omgola zala atuyo wana mkaga muiche nemu. Kulikana nenyu watu yako.
Wana mkaga, kulikana nenyu watu yako, abu yonsa.
Uno jangomu laba abu yonsa, kulikana nenyu watu
yako. Abai, labama bere mkaga, aya.
Wazi wa mwasa Mombasa.
Ewe Mombasa.
Aya.
Yase kanani. Ha. Na baba genya wali mchisenge bonda bonda walinga. Ngamba faraka. Aya ya. Uwana mkaga wali kamune nyo ato yako. Chinoshi kutne mba ganda mange. He. Mkubo juhulira. Ulire mkupa buli weni nyo unaona ndaba mazi. Na bubute buzibi kusawa unyeze misana banani. He. He. Ulire mkube tonya vyo vichibino. Bori mukazi wange cheye chikonyola enyumba zikika kenyoro museneko abakazi ndaba mwenda bakoje wabano bori rwempo kamoto kengendo jenkola ndaba mwa bakazi bentwalanga abawoto babera bogera bingera tulaiva wasanda bulize tando kya kutola ba nange kankube simu eno kya kubayita abe chikatu tesemu kole chikachi kankube simu bubangu pichabe chikale ndo zono sawa siza mukazi wachenye watu mukaga
Wale biyambira bila omusuku akuye simu agambi akutemwa kichaka kuchale mbere jireke najisanga
kashaka nalo
owange mzee yolaka wagenda akapalo cho anti mulengere
mzee bwasaule mbalika ayagala muzukule bakambi akutemwa kachaka lo ayayayayayay mulengere katonda wange oh Chikaba kumanyi musewe mucho Emeko jiri wechini ligenda kunzicha Mwanyi nazo weka ule sinna mulaba Achema kubu ya kutu asangwa rujawa Omukuru wechika kutuleko wano Ene wange vyaka kuyo vya nemerera Manya wole vachata vya jawebichi Muli renja vya songa no kukangana Omukazi kwenna wasa agenda kunzicha Asulasa vichinjeri ya namotale Namotale nze kwa ngamba sinna mumanya Chokana wakulu musike kukenda kunzicha Senga wangama wakutia rondawa Kono simo seke nsolima musambwa lazima Wama wa sajia wanange wenda chambula Eva mkongo neza hilo kukazana Eseno jibunye wanji mkutahira Echanga banji mjima njikutahuka Kena veyo netikiza musomalia Achao nesaze Mombasa wanyirivu Abakazi wali Mombasa mumachirio Kona woya kalo muwendo funa webucho Zanji sisi vazi kwe ya tomba njisemo Chavoso mosene kone kukulangu mutambi Epala nasibakala ncholo mosene ko Kulechiza pia nefiye chafumote yange Achao nengu basi mweka nindagiriza Mama wawana ni mkoveno mwadivansi Umukazi kundalina nengu volava Ngoro mosene ko kwenye tomu tomacha Kozi ngomu kore njecha kari mwejuchi Mukazi makambu no ya fuke chichi gonyola Chisera fuka nechimba lava waita Yakolo muwatu wa mchinjo lusi wekara Hava chaka vangambo lese shetere Chanche Mombasa majini keta laruno Akachari mnyumbe sumbize yasa Mulirone ratuobi uliro kubatuka Aya ulia mnyumba Checha Checha Chu
Mwalimu zukuru
Iyo ya watu kila mchu Katonda wangu
Mwalimu zukuru
Mwalimu uju chacha
Aa mzengeze Sita kusobole vyo
Checha chonde kaa uyo Banage Chia chia duse Ave Oh Pasero kanda temunde kakabikano Enewe muna duka echini teri dukwa
Saliba batu kambale kasuama isebu Neyekubo ya vefu kabinatu waduka Obange chini ya wamwedo narimanya Katiwe kanya njoke ya yese kolaba Waliwe vikamu vikambi olimundu Eja vikambi mususi babisaba Omutima kwa konya kwa galawano Atamanga masa tena manjinde kasula Yekolo musota omwelu jaku kwa kuya Katikatia sere ya yelu kauliza Omusina kumutize jino mkerepe Mera Mombasa Tanzania ndiyo msaya Atobu ingira mujundo kufuruma Okendo kutanyanga biesa biebili wano Munanga mkungu kwa atavinku kutira Esawe tusebi kule meku nyo msaya Minona biebi musa atembi yangu biedava Ebele yo mkatenga ya linda magoye
Katuonja wani ebintu oyagala bingi ebinne binyabo
anti webikule makambe kako wesale
lwaki wenali okuwasa kyewayogera kyoli kini ne nkuleka nfuna okuwera
okutula wasa okuganda kwabula ate ngaoyakuloka ngaowenamutale
namunkyalo otegeeza ki mu okukyogera
laba omuzimu gwajobo gyakola yanguwa amavivi njagala osimbe ku kisongofu ate ngaosimba ku muzabuosi nenkali
banange jajja muleete emiggo nammwe oba omukazi tukuba mukube tumukube ekyo ekinaasinga lwaki jajja temuleeta miggo
badde nkukubye
obadde okukubye ngaoveeyo mbimwanyi
tekuba kunsimatuka ne kudduka mbadde wabula muzzuku
wangi
kati neesiga
ogumye jajja
genda kutegera wano
olaba jajja gugwe mabega
muzzuku vamvamvamtewo
ate kwakutta omugonogalula kati bannange nanga amagulu getuuze sikyagenda bannange kola kikatonda wange owe ndeka mukazi wattu lekalekaleka nakwewasiza akakyamagulu getuze gasibaganye mpolera sikyagenda nkola ekinyabo
bukabuka bweddeene ekinyumanyuma ate nja kukusala ekimirooto ntunuulira
maama wange byongozesa binnemyekaki ndekanoogenda nzembewo nfuna emirembe
emirembe gyotikiza sinagiraba n'abantu bendaba kandyekunfuna ekituko
kati nno kyosoboka ebyoko lyokola kwaki eyakuleeta gw'oba olya mukazi wattu
oba nga ndijajjawo kusalira nnyoko kati nze nkulaba osaana kuba mutabule
okukyagula engeri kyokola ekinyabo
yagala nkutabula otiirike kunywa omusaayi
omusaayi gw'omuntu ogwoba mwawufu tebaakunywa batyo bajja otya namutale
bwenkulaba ndabawedde mu kufa kati
okufa kwompeti obulidde wa mukazi wattu ndaba nzikiza abulidde ludda wala watulege tekizikiza ku maaso jjajja bannakaziziuzukulu azizi
ndyeno mukipipa
ate oli mukipipa gyowekoze kyogulabira eyo
kulengera nkulabira mukipipa no nkutunuulidde
mwenna mundekere gyekakisigadde nzekka
tukuma tukumaano mukipipa atofaayo
buli ebinda binkankana laba kabezi nneetoloola bannange olwo musambo amacaga kapa ndebe biri kacingenda kugajjawa wamma abasajja kyeŋŋamba amwewala ebino damali nkusigula ekyo oziramu okukinoganya bavubuka ndababanji abawasawasa temugwa kukyamukungu ekyokyekyo kyolaba obwejjo tudde munnange sinakulaba akibunguse neŋŋamba otusonyiye
omyawambadde wajjajja eseeka wengene babanga munsoseyo nayo nja kutuukayo ninnya omugongo gwetaba gonya wesula akaliba akatubuse ensumbi sinagiraba zigitte kuddiba eryato lyambuze olaba ennyanja ngisomose wentuse kulya bitega badde mpulugumya timba akabanga embuzi emisangwa mu nsoso jana gyo gikulindiridde n'amakoba genasabye eriba bantumye ebbere ey'omukadde nga yalinna mangoye
katonda wange kakibansaba amabeere g'omukadde nga namagoyeze ngenda kumujjawa yarabi
badde mpulugumya timba akabanga embuzi emisangwa mu nsoso jana gyo gikulindiridde n'amakoba genasabye eriba bantumye ebbere ey'omukadde nga yalinna mangoye olulimirwa entale n'olwannawo oluvu leetabye eggambe munsozi babinsaba
bannange nfudde nze ebintu byaŋŋamba sibitegeera obadde kigwe mukazi gwe nvaako baganda bange ebintu oyagala bingi ebinnenenyabo
anti bwebikule makambe kakoosale
maama wange byoŋŋambye sinnabifuna namaako yambuze kandeete nze byendaba maama wange byoŋŋambye sinnabifuna namaako yambuze kandeete nze byendaba
ngezeeko nyingirira olubuto nkusoyesoye kati nno yanguwa ojja tulaba tetuwena
akakyolo kyamala otyamye sinnakumanya maama nfukamidde nyamba tontuka kati wakiri osale sente nja kuziweza naye ekyebbeere n'omukima olwayaba
olwayaba otegeeza ki mu kukyogera tuula wansaawo n'emikono giwanvuye emitwalo twagala mwendo osoleko kati wootudde tosetuka omutwalo nkwagala wano
Mutwalo mwengu kuo tuse gulire
Zirete nkwagale sigate kuro kutano
Masiru ganda muyamba kapo kakano Pena tuesu onje mpewele mpone chirego Misambo jakala sento urucha liruno Musonje kogu mwomu nana japuzi weza Bandami mwandi sonze koku sede katunu Checha Checha
Wani musuku
Banda ili mchuka kumpi mleche mikumu mwa gambi kukule kukubi
Sisha asobla msambu wakati wibitu kuse
Kachichecho chila chibandani
Zenyeze na gambi ya usinja kusibira ubi yangi
Bandani Kakari chacha mwenye semu banga kwe
mchuku Kule semu banga
Kachonja wangi Ika disente ngeja kola nchoku zifuna Yerapi Disente zili sovende Banda imu sonde sonde ko
Ayayayayaya
Neka kusola luli miocho Labo ulime unaru kabiru kwenye kusengi
Sindi ziwa zomu kwalo mkuzibala Zabie mchitanda wendu sepa labuse Uwokutalolo nina niita wano Nekubekia kutonya no mulironga kwekoleza Ateto wa somla la pako lorifa Okutia konze gola bako bayi mweraba
Ayaya Angambi ziwa zangu mla la pako lunafa Kachi ye mkazi yekoyo Ye mkazi yeka yekoyo Anakuma miyake mekaze kumba ajeno msambo mungu Oba mama wabana tebwe nagoba Oba ni andabira kumama wabana jali ya mugamba akomewo Njina wasa msama kumbijiri de mungu akomewo na musonyi wa Yonabi ya kola musonyi Manya naka asonyi we Ayaya Wama wasajja chengamba mwe walebino Jamali kusikule chonsira mungu chino ganya Babugu kande babanja aba wasa wasa Jemugwa kushama kungwe chuche chusholaba Choyinza kulaba kuchino nose ya kachi Abangi mwepuke tuone kuku yetere Kachesi ya kuseno nyevisa volaba Sima nye wapija ngeze zichute kwezichu Yepele riombo katenga ya lina mago ye ha Banange shukujuku Olulimi rwantale nolwa na olovu Kuziba mwenyaja mbisange woku vijayu Olulimi rwantale nolwa na olovu Kuziba mwenyaja mbisange woku vijayu Jaja, kubende babige uo
Neda musukuru Neda Kuzi wange toja
Banange Na umucho wangu wangu olibi waya tumalika kenda na awe wangu
Baba
Omukasa
agenze
Agami mbundo siwa sangu mlala paka buwani
Ewe la banafe tukule seo
Kachimunye simu banga Kachinsika temu banga sina bimanya Mama wabana kweko mawotu kumbire Kachinsika temu banga sina bimanya Mama wabana kweko mawotu kumbire Sika temu banga sina bimanya Mama wabana kweko mawotu kumbire Kachinsika temu banga sina bimanya Mama wabana kweko mawotu kumbire Kachinsika temu banga sina bimanya Mama wabana kweko mawotu kumbire